coach liar. Oh, Tindi. Yes, boss. Official.
Steve Banga, call your fast option me. All I be can only commission me. Gala for your everyday confusion me. Yeah. Nga we neta na we wete. Tosi gala kuchi kwate. One for gas speedy lady. But now I know.
What do you use? Wanda wanga loser. Nakumuka wali usa. Yeah, yeah. Wanda wanga loser. Yeah, yeah.
Zekale safa kumyaka. Oboli na obatoli na waka. Chirabika wali amanyi kusaka. Lady, uwafuna che wali osabanga. That was the end of our story. If you be kadekati, that is history.
Sorry, it's just a word, lady. Don't take any advantage. Maybe we were different, lady. Katina Buka.
What do you use? Wanda wanga loser. Nakumuka, what do you use?
Yeah,
Wanda wanga loser.
Kambuze we wansula kunze na wane ya sula ne kanya kulinya madala nga goli kubalyo kanya kusunga na kuzunga sirimu na kugwe walangiro wafu we wakola ya chitu babu wakuli vya basa mabu ndabula kukwasa ganya ya mbale giravu sikwera guza na yomutima kwa kubusa usa
ante na kuzibana na yenganza mazima na zulati
wali yuza
ofesha
wanda wanga luza na kubuka wali yuza wanda wanga luza
yeah.